Zamstream Music.
It's a brand new, brand new one. Yeah, record the phone. Denis Z. Alongside one Miguel.
Muda Chris on the beat.
Mama Fasta.
Vende lukala la lila tola luna mina ne musio. Vende wipate la matunzi la kaufela ne musio.
Kono chwale, mubona kato watika kainzi mwali tolaka. Musia utata wa winzi moho mwala parasi.
Musia zamina mubati sisaza marato wa babamu. Musia zamina mubati sisaza marato wa babamu.
Strong beat is a view.
Musia zamina mubati sisaza marato wa babamu.
Look over for me to more
happy. Musia zamina
mubati sisaza marato
wa babamu.
Mr. YAKO. Mina zamina mwarisia kono zalo na kimina wabarisinya. Bobo hata wa muna busia. One day neke ngindi nikaisia. Madamu kala haya, kacheno kembe na vese vaseya. Nenino pile kene kutema bupea. Elako nikupa maplaya. Musala kamulele kile, nina kuna chwale muitele kile. Kuna, kushwa emu nilukulule, muzole pili mina mushongo tole.
Kale la lila tola luna mina ne musio.
Lukubefa mutumbo hape.
Kote la matunzila kaufela ne musio.
Kono chwale, mubona kato watika kainzi mwali tolaka. Musia utata wa winzi moho mwala parasi.
Musia zamina mubati sisaza marato wa babamu. Musia zamina mubati sisaza marato wa babamu.
Musia zamina mubati sisaza marato wa babamu. Atia.
Musia zamina mubati sisaza marato wa babamu.
Ya record the form.
Hey, wobusile kimina, kubuza bomu na kakoba yanga. Nani uzangiva mina koba banga. Ni maswabi mimane mautuanga. Amuzwe kwa malato waluna, kumitunda mena alofapana. Nivuoni mochimbu inoplana, haiba kibu ule kibwaluna. Mone rushela shela matunzila, fakolona kulivana mibia. Chwale kachenu fani tokusia, aluzwe lepili wena maitia.
Lati lukale la lila tolalu na mina ne musio.
Kaufela.
Matunzila kaufela ni musio.
Kono chwale, mubona kato watika kainzi mwali tolaka. Musia utata wa winzi moho mwala parasi.
Musia zamina mubati sisaza marato wa babamu. Musia zamina mubati sisaza marato wa babamu.
Seisheke, seisheke.
Musia zamina mubati sisaza marato wa babamu.
Wena.
Musia zamina mubati sisaza marato
wa babamu. Mr. YAKO Denis
Aiva kuli wakumbwa sutelela lukuboni sekodi. Wabea mafoni fa flight mood. Aiva winzi ni mutu mabondi. Kakuli ni vangarodi. Fakuli oshinyela tola kani merodi
eh?
Kapase sugar daddy. Anisa na kukubule safatelo li daddy. Zalo unazemu kautwa. Kaufela azo unazeo kizaniti. Aiva njifo malati animine. Makuna kuekeza fateni fone za mina.
Kati lukale la lila tola luna mina ne musio.
Fone lukale
la matunzila kaufela ni musio.
Kono chwale, mubona kato watika kainzi mwali tolaka. Musia utata wa winzi moho mwala parasi.
Musia zamina mubati sisaza marato wa babamu. Musia zamina mubati sisaza marato wa babamu. Musia zamina mubati sisaza marato wa babamu. Musia zamina mubati sisaza marato wa babamu.
Hey, ya record the form. Look away from two more happy. Mr. Namasiku, Mwana Molozi Chota, Mr. and Mrs. Minyoi, Evans Buga, Mr. China Mwendavai, Mr. Brian Nyambe, Mr. JV, Faboda, Yo Boy Mwana, Yo Brad Duve, Mr. Dango Chris, Mr. Sidding, Akakandelwa, Mr. Gifty Mazuva, Yo Boss Kavindele, Mr. Danger Kalue,
Zamstream Music.org,
Smaswe,
Strong Beats Records.